yakhula yini wakwayibona kutexenya yakhula yini wakwayibona kutexaphezu yafane yini wawuyibona kutexenya ahlangane awusamtolotanda wena walami nawathi yobanjani ahlangane awusamtolotanda wena walami nawathi yobanjani Mawala mina wathi yobanjani Akuhlangani awusamtolotanda wena wala mina wathi yobanjani Esala uye khombe mina
Esala uye khombe mina
Esala uye khombe mina
Esala uye khombe mina
Angelo uye khombe mina
Esala uye khombe mina
Esala uye khombe mina
Esala uye khombe mina
Angelowe kombena,
esalobuye kombena,
esalobuye kombena,
esalobuye kombena
Ale